yourself, you know.
Oh no, they really don't know. Oh no, in the motto.
Akufaju, akufaju. Akila mtu wapantani kufaju. Uwe uko kwa kiti unajida. Na unajua ingoma imekuna. Akufaju, akufaju. Kila mtu wapandani kufaju. We uko kwa kiti unajida. Na unajua ingoma imekuna.
Nimekam kwenye base na kabla new moon. Dansal, dansal, netwa kufaju. Na nimekam kwenye base na kabla new moon. Dansal, dansal, netwa kufaju. Benjoni, bend your shoulder. Legs are deep. Now in your order. I do the right, I do the left, I do the right.
Akufaju, akufaju. Akila mtu wapandani kufaju. Uwe uko kwa kiti unajida. Na unajua ingoma imekuna. Akufaju, akufaju. Kila mtu wapandani kufaju. Uwe uko kwa kiti unajida. Na unajua ingoma imekuna.
Here we go, here we go. New style kufaju kwenye dancing floor. Nona watoto na wamama kwenye maleso. Wanakatika kufaju is thing on the soul. Wewe ni deme bushika meza. Kwanza inama wanze kutingisha. Unanibamba mtoto wa Hadija. Chakukemba mtoto nchakukemba
hey. Akufaju, akufaju. Akila mtu wapandani kufaju. Uwe uko kwa kiti unajida. Na unajua ingoma imekuna. Akufaju, akufaju. Kila mtu wapandani kufaju. Uwe uko kwa kiti unajida. Na unajua ingoma imekuna.
Sama 5-4-3 to the 2 and the 1. Pull up selector, cock up your gun. Kwa umelost, fata tu magi. Kwa ufu, pisi mama kama nyani. To the left, to the right, to the center. Alafu nini, anipebega. Kwa wazena, wasena, watoto. Hakuna pressure, jiachilie kidogo.
Akufaju, akufaju. Akila mtu wapandani kufaju. Uwe uko kwa kiti unajida. Na unajua ingoma imekuna. Akufaju, akufaju. Kila mtu wapandani kufaju. Uwe uko kwa kiti unajida. Na unajua ingoma imekuna.
Kike, you know me girl flavor. Me like em bigger, fatter and better. Girl a hotter than a four sweater when she vibrator. Got that girl no ratchet but she nasty. The way she wine make a bad man thirsty. She got no job but she want to blow. Like a major laser she a dip it low.
Akufaju, akufaju. Akila mtu wapandani kufaju. Uwe uko kwa kiti unajida. Na unajua ingoma imekuna. Akufaju, akufaju. Akila mtu wapandani kufaju. Uwe uko kwa kiti unajida. Na unajua ingoma imekuna. Akufaju, akufaju.